Vijana bado bado na wewe.
Teddy B,
unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya. Vumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure. Vile naifanya uneza tell na imanya.
Oh yeah, naona how it appears. By the look of things, naza dhani we appears. Sote tuko out, tuna cheers. I toast to my wins, well na toast. No who hide from your fears. Tip tip, nasabu kweli na this beat. Kaino mizo neza paka ego deep hit. Tonane kando kama mishoni ni discreet. Ukiran your mouth, na run history.
Wene mkatengumu na chai ni mimi. Venom na spit, hadi wachawi wa mini. Sezi suko nywele ni na punchlines mingi. Funikuwa na dini, mina lead wa umini. Si wa own any, sijai wa bono penny. Sifanyi kasi pendi, mini god. Kwenye top 10 views, muna buy wengi. Ngoma haziendi, that's a lot.
Unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya.
Vumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure. Vile naifanya uneza tell na imanya.
Story si za java, skuzi woga.
Kanaifinya leta plata, watoshi mboga.
Cucumber fresh nafanya toti ya nanyongwa. Nikikubless nikasanamu tachonga.
I've seen it all so I'm not cynical. Nikisema from here tupatane pina call. I say so mkathani ni mandom. Saimi ni headliner na peana platform.
Platform don't napeana on my way to the summit. Sezi wekwa behind bars ni na bars. Nige wizi certified lyrical bandit. Kachi ngapi mwakata?
Mekatwa miguwa mwezi stand on business.
Choni kikuu mafunzo beni na fuu. Barafu haiwezi chill karibu na moto this great.
Wana melt,
wana melt.
Unaifanya ukijaribu sio? Umekosa maazimio. Nani ya kuchune masikio? Vile naifanya uneza tell na imanya.
Vumbi na timua inatafua vitumbua. Mjini ya tupimi vifua. Usigonjeke wivu haina cure.
Vile naifanya uneza tell na imanya. Vile naifanya uneza tell na imanya.